Ebigambe bikulu gwe bibula n'abalina amagezi bawaba bakulu okumanya bawubwa ensula z'amagezi zikaze
ebyamma by'olina mu mutima bye bingi tukuba n'empaka naye ku muntu omu nti gundya kumpanya nnyo ate banaakola mpyo
balibo by'abasobera ne basirika ensonga z'oyisaka amaaso omukulu leka tezikuzaalira kabate tereza yunga gatte sawizo zigolole kati bobango kyalina omukisa mulira nange mmanye tokisa nina nange byansobako njagala ntereze olugendo olw'obulamu bwange simanyi obe nkyabinaba bitya kanetunule munga kyalina omukisa nineempeera mukama gyaleeta nekantereze ensobi zange mulira nange mmanye tonkisa nina nange byansobako njagala ntereze olugendo olw'obulamu bwange simanyi obe nkyabinaba bitya kanetunule munga kyalina omukisa nineempeera mukama gyaleeta nekantereze ensobi zange. Sane kubuddo buvuma musimba n'emikono mugeya abakulembeze ne muwewa oyimba n'obuyimba bulumya
manya totuukiridde era tewepanka abantu b'olaba n'ogamba kibulamu basaabirenga nnyo okugeya obutwa
musakyama engolokofu mwe ziva obadde mu nsobi erosaanye mu mutima wenenye ekizikizo kiviire kyabugunjufu okukyuka kikaluba nkimanyi naye tofuuka n'ntabuulirirwa mulira nange mmanye tonkisa nina nange byansobako njagala ntereze olugendo olw'obulamu bwange simanyi obe nkyabinaba bitya kanetunule munga kyalina omukisa nineempeera mukama gyaleeta nekantereze ensobi zange mulira nange mmanye tonkisa nina nange byansobako njagala ntereze olugendo olw'obulamu bwange simanyi obe nkyabinaba bitya kanetunule munga kyalina omukisa nineempeera mukama gyaleeta nekantereze ensobi zange. Kimenya omutima nkakasa kiyungula nnyama zigakkiriza omuddu wa mukama ali wano okuzikirira ne Lusifa
kankubuulireko manye tewerimba ebintu by'okola mukwano mu nkukutu bw'osooba nosamira bubaani n'oyoteza
mukama abiraba ne yeewuunya ebintu by'olina mu essuubi era by'okola sengejja pima mwawo wuliriza bulungi omwoyo kyakugamba era mugondere ebyo byateesa mulira nange mmanye tonkisa nina nange byansobako njagala ntereze olugendo olw'obulamu bwange simanyi obe nkyabinaba bitya kanetunule munga kyalina omukisa nineempeera mukama gyaleeta nekantereze ensobi zange mulira nange mmanye tonkisa nina nange byansobako njagala Nkoze olugendo olobulamu bwange Simani obencha binaba bitya Kane tunula munga jali no mukisa Ningempera mukaba jareta Nehantereze sobizanga